Zwap.com.
Oh, J Ride at the hype. Oh, Nike, I see.
Moyo ni wako daddy, nobody should tell you what to do. Remember bantu pa mavuto, zwezo vugo ndapo. Moyo ni wako zizi, nobody should tell you what to do. Remember pa mavuto bantu pa zwezo vugo ndapo. Moyo ni kalazi, kauluza ni lazi. Do your best when you have it. Moyo ni
echo. Make sure una sanka mushe seko. Bafeki ni wofaka cheku waya. Make sure wabacha chena fire. Umoyo ni kamozi uka uluza cheni loss. Ukukonda baza sala mumisozi. Make sure every time you enjoy. Umoyo cheni wako iwe do what you want. Having a ko fun wainda kwa chena out. Imako red wine munga ndiwe you be 40. Enjoy your life very soon you be 40. Muntu, kumbukira sama dasha uyo muntu. Whether good or bad vama gamba. Kuvasia beta cheba zikamba. Furuti fiwe muntu ni otamba. Be yourself iwe chita vewa konda. Don't mind kulibata vama zonda. Kumbukira life ili umanja mwako. Sambako, popo kako. Time time iwe na iwe imwako. Celebrate pale ukari cheku pema. Life ili short unga fuse super kena.
Nobody should tell you what to do. Remember bantu pa mavuto, zwezo vugo ndapo. Moyo ni wako zizi, nobody should tell you what to do. Remember pa mavuto bantu pa zwezo vugo ndapo. Moyo ni kalazi, kauluza ni lazi. Do your best when you have it. Moyo ni kalazi, kauluza ni lazi. Do your best when you have it.
Zwap.com.